Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et Fulfulde?
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Altinère Noga et Julie Rousanvi, Hitane 2016, Diana Yemde Sokidou, Stéjo Tamani, et Tawa et les maisons de la presse, Bamako, Ndjotu Nord, Kabarouji du Yomaro Igalo. On compétit wi dum won kambe suroobe hakkon bibbe mali bebe koliti wi wakkati joono hono ko kaldangal timmuno to alanzeri to ko dum hani wadede no watta fu jeya yalla hono kaldale kawrangal hani tabirede ko yawiri le majjube koliti wi sabide ko kaldale kawrangal tabako ko dum wodi so bonna day den gadle sahal leedi meden di kambe honjo to wobe be koliti wi sa jeyi wakkati joono dum hani ko dum jottina hakkile yimbe dum e tawede fu be bi dum holaarana wani wartude hakkunde gede de kaabe koliti wi de be cikkiti hono kaldale kawrangal hani yawirede leedi meden di walde ne neddata jinna dogon dum walde haabe kanya tabital pula ko be gondi hokkindirde juude le laamu motti o faabe jayal hono jam e deedere hani nyibirde le laamu motti o fu e mangal mudum kawtal ngal be noddata somme afrique be koliti wi ngal do kawtal ngal haani wadde do e hitande le leedi meden di wakkati jono heejo jana godde yaltinel le hen faabe jaw yalla hono denaago haani wadirde le ngal do kawrital sekirabi wono kabaruuji mawdi dimi jogino do bette handi di batte radioji di fa gasa holitinde wi dum wonno kawrital ngal do ngal to alanzeri to bamde sappo e jetti lewru janvier ndu fa yotti sappo e jetti lewru janvier ndu wakkati joni obe koliti ton hono kaldale kawral ngal worri be jewtiki du ko gasile hen kanya ko gasale hen kanko noddirte saka abdou do won kedjaado walde sedia wondo holiti wiide wakkati joni on haani ko tawebe no dum watte fu yalla kaldale kawral ngal yawnele nokku mero holiti wiide non tan watta so jeewe yalla jam e deedara no warta le nokko kede ko haali do hen do facci tango mohammadou samaseku
sagu amen kay dum beydana en nafa no dum lati fuf min jettiraka fey no rafu deejere wordi ley leydi malli e leedele ngoddi keri e mako e kanye nokkuji goddi en pami wiide goddum fuf walana en sona kaldal e kawral e ley ko warata ko kawrtal gongal ana wodi famin totondira hakkilaji do hono fuf dum wawi gollede
ko honde to wobbe koliti wi le hen kambe be miila e fe kaldale kawral ngal ngal yaa wakkati jono le leedi meden di ka dum e tawede fu be koliti do ko kawrtal ngal wadto alanzeri to ko inum way sabbi binde wakkati jono so gede de fu kolindira kede kanko Ousmane Kornio ko halido hen do foccitango Mohammadou Samaseku
ko yimbele be fufu jabbi yidude e tottondirde hakkille ko yo moƴƴere mawnde no jawabuuji kawrital ngal fayso golleji talkurundu taadi hatta kay jikki ana heddi fa han ngal kawrital fayso laataaki sababu golle de fudda joni beydani en faamu dow ko heba bangal kinnibe politique muudum be dokki don aadi jokkude golle de
be koliti wi leedi meden di wakkati jononi yaltinaama hono wotteji kandi wadde le sud nations unies tole majjum be koliti wi de mali hikka won duubi didi fecciata ko hono taje kande yobbe yabede tonde le majjum be koliti wi leedi meden dan yowe ko an rewe ko yata millionji teme didi sefa wakkati jono so danya ko buite nyamande tan so anniyaji di an bame ton kambe be mbawa wattude le hen koyde mabbe sekiraba do bayni trimi joju modo hello am be mal andingal mi noddirta phase facebook ngal
tamani
ko koliti dum wonon hejaabe waldinde noddirta azawad de wakkati jono be gondi helde dum wonon kokoji di laamo mahito kidal to le majjube koliti nokkuji goddi anton fu laamo mahu no so militer ngad an gonno to dum e tawede fu be koliti sa jeewi dum wonon kokoji goddi kasen an maha ton be koliti wi fa yotti cuudi goddi anton du an yadda hono sariyaaji gondi leeyi dum wonon an kangal lure kidal de non be koliti wi ka dum e tawede fu be koliti wi hono cuudi kelaadi wakkati jono di fe gotul warta moddinede kasen wono suudu fe wotru warta mo intinede kasse so nibe darnay anniyaji mabbe di kede kanko nuddirte almu ag mohammedo ko halido hen do faccitango mohammadou samaseku
hinnaade ngallure kidal kay yo yimbe sema feccana gilla be bamtinde sema ana tekkini gollude ngallure de no haniri nokkuji nafoji kewde mujinama ley hen wajibe amen haybude di nokkuji hono tata kidal prison mudun e nokkuji furuba battidi tata o min taygi tige wiide nokkuji kewdi le badale tata o ana yeba non fa sanne ti tunni fa jabbiti di ke don galleji sorras en e leeku jabbi sababu majji feyi tatakidal o wela ko non ewede sabi dun yimbe sema keldidi fuf sala badales kidal o ana beeda yaajude e labude mi wawata halnude on hono foti galle fusa jonno ko heewi e majji kay hebi leedi
kawrita lakune jale nyibe koliti wido fuddi le cakitu yonternde to motti to galdo kawrita do no walde habe de be nuddete jinna dogon kanye tabital pulako kambe landini to galdo kawrita landini be do won no galdo kawrita so gal wadi tondu don suudu ministre humnindu kabaru jam e deder le leedi meden di le majjon kanko keda do no suudu ministre do holiti wido wakkati jono be pami hono ko watta wakkati fuso basi di an gatto hakkunde fulbe kanye habe be kede kanko Musa Harimay ko ko hali do do faccitango Muhammadu Samaseku
sabi ngal kawrital yo fa jama o beeda hinnaade ko woni le talkurundu be andadun golleji talkurundu wattaake ciagal mabbe fey do inde jam e deejernde woni ko yimbe teddube raison ngaji jetti motti di fuf wali kawrital totondir hakkilaji do ko nafata jama o fuf ko heewi ana doma e majjun ana je e tobbe faccintinaadi ton ko yo jama o jaati hinno kabaru ndenaagu nokkuji mun en sabi hande hande o fa mama wiide ndenaagu yo fifuruba non farrati o ana heddi yo be ngadana dun hakkille anden mo gonduden ko gonduden e ko gatten ene e ko emen ngadanen hakkille e hono azawad e kanye yirwere leedi di fuf
be quality wi dum won kawtal ngal be noddoto somme afrique ngal hani wadde le leedi meden di dum won le lewru zanvi tane 2007 le majju wakkati jono dati an gonde sekede le henayri do hono bangal denago kede kanko noddoto frederick clavio ko halido hen hono kabaruji anniaji bama do hen wakkati jono do faccitango Muhammadu Samaseku
chapande jeegom horebe leede e gouvernement e kanye horejo nations unies kani warde bamako do mi haybima kala ko billi e karutal ngal bangal kebal e yirwere min yewtidi mi e Abdoulaye Coulibaly horejo fedde ngaddo wallandinal mudun min yewtidi kala ko waawi laataade caddele bangal do yimbe silminte do ben jaarata nokkuji di ndenaagu mabbe e hono mun en dun laati ma sago am mi hotam dokuyam mudum
walde hum ni nda faabe jeyal hono balal haani wadirde ley afrique do yella lebal dum won balal ngal ana waylite ley afrique do be koliti wiide be ngadi kawrital mabbe do bomoko do le ngal do kawrital wakkati jono be jeewi hono arme mali o wordino be biidu inum haani wadede no watte fu yella ne ugol ana wartale arme me do jeewe yella homo furdu ana teddina burdo don le arme o don haani wali rede kaaki non be kolitir wiide kede kanko noddete do Boubacar Minto kone o ko halido yo horejo walde neddo faccitango Muhammadu Samaseku
urgence chatele arme mali di fuf yo kabaru politique non an haani dum motta no yawiri dum fuddi gila wana hande iwden ne leydi ndi hewti hore mun jabbiraade laamu mangal pade en fa yottaade do gondan do fa hunde haana jillondirde arme e politique ngal tidalla larme meden wondi hande biden darda yo teddengal warta le arme kabaru arme meden ana junuti gila e ko boyi sorrasi amen ana handi e ko buri dum fuf larme yo teddengal non yibbe mayannobe suudu baba ana haani yo andane golle mudum e yobire no haaniri larme handira e politique gifey be kana dun tonyondirde
lancera
yamber arane ngabli no dir festival acoustique bamako holita wedan hani wadde le leedi meedi indi le no gay jeddi lewru janvier ndu ndedo yamber nde timmayle chapantati lewru janvier ndu wakkati jono ko so be ngada dido golleji du kanko tumani jabati o holiti wiide be jaw yalla hono fina tawa hani yurwurde le leedi meedi indi
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
ce grabe jeweelo do nen le réseau ngadi den puddirado kaydo be koliti wiide kenyen yimbele hewbe kanyen jaltito so mbuto hono janale kayde le majjuduli tamedo hono leddele pumno tonde fuube kebi be do fili hen leddele kewde be koliti wiido golleji be ngaran jukitaade do do wonuna allan furfa do wonu janale mabbe gonde tonde laaba en gardan faado sigaso dobe koliti wiide le hitane hikande ko yaata udinaaji temedere udinaaji sappo ton pompiter dum be kan hettude ton le hitane 2016 dum be kan irtude ton le majjun dum be koliti wiide wakkati joni hono tiida laaji be joggi so be ngara faabe ngada jaagoji pomme de terre le leedi meden di kanin le taggal leedi di be koliti wiide kilo goto fon haani sotte ton dum woni anka buudi chapande nay fa yotto yo buudi chapande nay e buudi joy cfa duru tan garanti minirem faado tombuto dobe koliti wiide dum wono kanko gorko goto mobel makko kanyum wujja to tombuto be koliti wiide gel dum mobel wujjam le dende noddata bella farandi be koliti wiide hikka woni dum wono mobilaji makko didi kon wujja ton sekrabe kabaruji moddi min jogini on do hande de holitinde wi tawno kaldale kawral alanzeri ngal worino wakkati joni o ko be tili ton to alanzeri to ko be koliti wiide dati jaltinama le hen no ngal han tabred ko yawiri onjo tobe wobbe koliti wille hen gal do kawrtale gal way wartirde holare hakkunde yimbe le gombe tombe kaddu e tawede fuube miile e kaldale kawral gal yaawa walde ndebe noddirta jinna dogon kanye tabital pula ko be gonde hokkindirde juude to motti to faabe jeewal hono jam e deedere haani wartirde le gallure motti nde fu e mangal mudum kootal ngal be noddirto sommet afrique ngal ɗo kawrital ɓe ko litti wiide wakkati joni heejo jano gonde yaltinede ley nayiriɗe bangal ndenago miccitede wiide kawrital ngal ngal hani wadde hitande 2017 le leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗi won noono kabaruji ɗi jogini on ɗo ñalawma hannde ɗi hollitinde wittan fa hannde kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi